kila jambo nimeuona mkono wako, hujawahi angusha hata siku moja.
Time.